Serigne Touba khadale wala maktalo neena bari na ku nek fi fi man te nekku fi bari na ku nek ca bamako te nek fi man werna fimne bamako li tax mu koy tuddu nekul ku fa nekkon boba kumuy junju wala lu fay bëgga am ca kanam waye turu dekk bu mu tuddu amna lo waral mu koy tuddu wala alam bunu xolé jisbul khulub dañuy gis serigne bi nan wa fihi ma manakaha ba beyr ba ag dinu xamani sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu tewna badar te tewul ki shahir luko waral manga ko lerale ca mimiya bamuy wax ni is khalbu usman fihim kal ghuzati ma'an amma thalathatu fal izharu man bahama